Musajja omu edda eyayina endwadde y'olukonvuba emyaka satu betu kukidiba taina ayamba bajjanga be bamusokangayo abandi ne bamutuulira gamulema ataina bwali paka Yesu lwe yamwerabirako yamugamba golokoka yakka watuke ekitando tambule Gonaba mulamu yasituka era natambula Yesu gwe muda omuvamasi wensera nenyo nifuna amani okusaba gwe mukosa
Imba, aleluya, www.mp3ugandanmusic.com.